madeegayaan walla sasiyi oo hay'ada siyaasadeed iyo madeegayaan way deeqayay oo deegaansho la kanaga dawladda federaalka madaxweynaha fadhiga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo way ku codsadaane in shacabka meelanka dilaysan in sadaqse leen kanaga deegaansho wal kale deegaan mal aragaa lanka markii deegaanshay rooga walkastii aaminsan yahay walkastii ka noolada kor laakiin lan baraka ah noolalis markasta hunta way codsadaane dawladda federaalka madaxweynaha maxaa abdullahi farmaajo madaxweynaha koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan way ku codsadaane in shacabkan sadax seelin ka dhaga deegaanjo wal kale deegaan mal aragaa deegaanshayo deege dadkii wal baabiyo haye hadda la baabiyo haye xoolaha ku dhaco haye walgooda gooriyo haye dhabaato badan ha jirta shilinku deera iyo abaartu jirta xadawkuna ka dhax jira way codsadaan in sadax seelin ka dhaga deegaanka qoloona diyaara ana idimadana diyaaru way codsadaan marka goowaad mar labaad mar saddexaad in deegaankan sadax seelin ka dhaga sadadkaas in dabar qaban.